gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan. gudoomiyaha ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii khasaaruhu ka soo gaadhay roobabkii xalay ka da'ay magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somaliland.
waxaan tacsiyadaynaya dadkii shacbiga reer somaliland ka mid ahaa roobkaa ku geeriyooday ama khasaare ka soo gaadhay ama hanti khasaare ka soo gaadhay, inagoo ka xun ilaahay u naxariisto, ilaa 10 qof dad ku dhow baa ku dhintay, intaan leegina waa dhaawac inta la sheegay. wuxuunba warkii deen laga soo sheegay argisay, laakiin meelo kale inaan ogeyn waxa laga yaaba inay jiraan. marka kolleyba deynaga u diyaar garoono xilliyada roobka daayaan oo loo baahan yahay oo shacbigu u diyaar garoobo oo dowladaha hoose iyo beledihi u diyaar garoobo oo khasaare ka iman kara roobka iyo jeer way dhacaan in loo diyaar garoobo.
sagal mustafa xasanuur, COA hargeysa.